yimɓe sappo en jeegom woɓɓe woni ɓe ñaw on nangui joni woni santanaɓe wala ka fuu ƴiwde ɗum won hono ko limta ñalawma keñen o ley leydi meɗen ndi ƴiwde ko naati le mayri warde ɗo gonɗe hannden ɗo yimɓe ujunaji sappo e nayo e temedere jetto e hemere bambara e jeeno woni ɓe ñaw on nangui ujunaji sappo e nayo e temedere e nayo woni santanaɓe ɓe o accayi yo temedere joyo e capanɗe tato e jeeno keɗɗeɗen joni kabaruji acti covid
so neɗɗo ɓami fa fisiki wattu hoɗum ɗum hani wadde tam so yimɓe ñamdi ɗum wawi latata sababu so ñaw corona virus o heɓa ɓena yoga e ɗiɗo landi andanɓe kabaru cellal ngaran jaboɗi
jawwal dogotoro tama yo gonga ko wulta wiide wattu ndenagu vaccin covid-19 yo hakkunde lebbi tati e lebbi jeegom
jandeji ana wondi waɗere yalla faamu ana heɓeɗo majjum mu'inoɓe vaccin ngayiɗi ana wondi wadde ko wawi fuu yalla ana martina kumpa jamande hande so vaccin o mu'inama wajibi sarti mo o nafata fey hunde tawete hen mu'inoɓe vaccin o hoore windanɗu e ɗerewol ɗum woni komi noddirta sarti mo hani nawtirede
bonjour docteur
jawwal dogotoro tama vaccin coronavirus na wawi latade sababu hello e ley yugol tundi rewɓe
wala fuu ko mbawmi halde dow hen tafon saabi somiɗe keddi pikkaɗe pikkiro o ana wawi tawede wonko ɗum wawi waytirde calɗi amin nga iɗum serti e yimɓe ɓe kina gaɗa pikkiro o so a jiɗɗo andude ɗum na so wona ɗumnu min ka e miloji an yimɓe ɓe ana hani fartide fati ɓe kolla wiide vaccin o moƴƴa to ɓeɗo yimɓe pikkiɓe maati wonko wayte calɗi muɗum en ko nafa muɗum mawni sanne ni woni ɓe immoɓe jotto suudu dogotoro ana wawi tawede wona pikkiro o jaati min ka e miloji an wawa latade sababu muɗum
bonjour docteur
jawwal dogotoro ɗum tagki wiide ele centreuji huntagol hoore ñaw covid-19 worɓe ɓuuri hewde dina rewɓe ko ɗum sawbini ɗum
gonga hononi ñaw ɗoyuro o worɓe ɓuuri rewɓe hewde so gonga o min mbawa wirfade caggal min kaala haala ñaw covid kayen darne rewɓe hen gay ɗum waran haltenede yimɓe ana wawi tawede saabi muɗum ko worɓe ɓuuri kañum en eggude sanne ɓurde rewɓe ɗum fuu waran andede nde ñalaɗe garoɗe projet ngaji fa heewi ana woddi wadde jandeji ɗo majjum yalla mbiɗa keɓa jabade landi fuuɗe yimɓe ɓe jogi ɗo
allo docteur
yalla ñandude acide goto ana wawi waytude neɗɗo ñaw covid-19 ona
ñamdu ndu ka raɓata ka sini on jamma oɗon ñamda neɗɗo goto mo e mon mo gui ñaw o woni mun jomum darek ana ɗojja na ana ɗiila ana woni ley mon wala fuu ko rentori ɗum ana wawi latade sababu fa daña mo raaɓi
ɗo kadditen bete hande dow kabaruji meɗen jowiɗe dow coronavirus min joti on sanne heɗade heƴoji studio tamani